My boy, see, you drama on the beat,
J drama on the beat.
Baby, kama uko busy, nitumie picha, nikuone mpenzi. Lakini kama uko busy, nipigie video call. Baby, kama uko busy, nitumie picha, nikuone mpenzi. Lakini kama uko busy, nipigie video call. Mwenzako nimemisi vitu fulani, mambo ya kujigijigi chumbani. Washa taa nionyeshe honey. Mwenzako miniko online. Mwenzako nimemisi vitu fulani, mambo ya kujigijigi chumbani. Washa taa nionyeshe honey. Mwenzako miniko online. Bando lisije likakata, sija kuona malo. Kama unavojua sina wifi, baby come to my video call. Baby come to my video call. Nataka ni kuone. Come to my video call. Nataka ni kuone. Baby come to my video call. Nataka ni kuone. Come to my video call. Nataka ni kuone. Kuongea na wewe kila muda na kuwaza wewe. Siwezi kulala bila kuongea na wewe kila muda na kuwaza wewe. Ninakupenda chane, nakupenda sana, ninaomba tusiachane. Baby, ninakukunda chane, nakupenda sana, tusia chane, hata tukikumbana. Bando lisije likakata, sija kuona malo. Kama unavojua sina wifi, baby come to my video call. Baby come to my video call. Nataka ni kuone.
Records.